Downloaded from ilovezedmusic.com.
Katima Swag in the house again. Aston and IG. Hey, Wakoli. This one is dedicated to one and only. Hey, Ophel. Tule, ya toka bridge, I say, oh.
Bila tole ne unipanga baby. Kenele nesina. Bila tole ne unipanga baby. Kenele nesina. This is my right time to love you. Halielu pela leze pona lusiezi. Fale nensali mwanana. That's why ne uswane zikungala. Mira niele zanga vena Bridget. Zenieze kuena ali alright. Ni utisi sepe. I love you.
Kono kambe wani utwitha faith. Love yalu na fale ne ili ya distance. Ne uke ne last kololo muliji. Na neni pila makati mafabuse wa bridge. Love ya luna ne ikawa fatopu. Kakuli never ni feeling ane keve ne hopu. It is because ni tuwezi za makampu. Kona sesti size kuli una testopu. Ne unisiezi mwagire di 80. Nikachenu kusapala kukuweza forget. Isi mutu kulu weza separate. Nikomoka fela wani pulema burijeti. Chwalefa ni vulele la majority. Izive kuli kwa pilu ya kanoli wa first. I swear kuni first second chance. Nikakula pela money la pele la Jesus. Yes I.
Bila tole ne unipanga baby.
Kenele nesina.
Bila tole ne unipanga baby. Kenele nesina. This is my right time to love you. Halielu pela leze pona lusiezi. Fale nensali mwanana. That's why ne uswane zikungala. Mira niele zanga vena Bridget. Zenieze kuena ali alright. Ni utisi sepe. I love you.
Kukuma na palelo kubiliva. Zene ni kufoselize na palelo kuliziva. Utwisi safale nene limwa nana. Nekile linga na zemu neni uzwa kuwena. Mwali na koza kuli nitova redi. Niwe na kona foto chomola kati ya redi. Kufoseza mulimu kula pela waswalela. Kuwena na ikupela kona ani opela. Hey, vali kutino umani no kirai. Na hana risiki di uto kwa kariburai. Hey, kono faith inana kula taluli. Even though tuwavulela kutini buli. Na utwisi sae animula peli. Baba mvali kutini lata ulu vasai. Kono kambe wani first second chance. Nikakula pela moni la pele la Jesus. Yes I.
Bila tole ne unipanga baby.
Kenele nesina.
Bila tole ne unipanga baby. Kenele nesina. This is my right time to love you. Halielu pela leze pono lusiezi. Fale nensali mwanana. That's why ne uswane zikungala. Mira niele zanga vena Bridget. Zenieze kuena ali alright. This is a faith. I love you.
Naziva ke ufuma na basiri. Mayobari baba ezala baba nani mali. Kono true love nyaki never endi. Yaka ikafela nikake na mamu humwendi. Niku upula musiali ni night. Kulikambe uvanga fela ni nasokwa right. I believe love ne isi ya fake. Uka utisisa uka upula za kwa baki. Ne unilatile inge ni sinama swagi. Miliri ya kafale inge isa inzi shagi. Mama jini ya masila ni masagi. Konone usa swabiku no nifanga maagi. Zale kizale na kupa uzili vale. Niswalele zezi nchachwale lukale. Kono kambe wanifa second chance. Nikakula pela moni la pele la Jesus.
Bila tole ne unifanga faith.
Kenele nesina. Bila tole ne unifanga faith.
Kenele
nesina. This is my right time to love you. Halielu pela leze pono lusiezi. Fale nensali mwanana. That's why ne uswane zikungala. Mira niele zanga vena Bridget. Zenieze kuena ali alright. Ni utisi sepe. I love you. Bila tole ne unipanga baby.
Kenele nesina.
Bila tole ne unipanga baby.
Kenele nesina.
This is my right time to love you. Halielu pela leze pono lusiezi. Fale nensali mwanana. That's why ne uswane zikungala. Mira niele zanga vena Bridget. Zenieze kuena ali alright. Ni utisi sepe. I love you.
Hey. It's all about the past memories, you know what I mean. Hey. This one is dedicated to one and only Eo Faithy. Move, move. You know what I mean. Woo! wose ni mutemwa isiyo jule misheki kandanda aha yatoka Bridget Eurosen P I see you. I think Posen was either in Talusa. A days in Elubule Langakuri, State Amoyaka, Kampala Wire.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
I do really mean this, Kamakero.
Katima Swag Music, Music, Music.